di goddo to a goddo mere be wada ma
to himbe wai ma andu ayoti goddo to a goddo mere be wada ma
ibaba sari am do wa imidi ma a ifami hala duniya
debbo to narri be gorko mum sebe fiyatu lekki debbo to dotani gorum pat sebe fiyatu lekki debbo to yotti debbo ha jobe fiyatu lekki gorko to holle mo yide pat sebe fiyatu lekki waytami hollama yide ngam tabe fiyatu lekki min an on gidado am mo yide fu fiyatu lekki an bota falu himbe man to yide be fiyatu lekki an huko woni yeso matan
Jemahubi